Lalela lana ngikucocela indaba. Lalela lana phela mama. Lowa manje ngitholuthando. Lowa manje ngitholuthando.
Kulindlebe mama ka Enzo Lana kimi uthola umendo Lana kimi uthola umendo
Lona nguyena wakami nginika uthando sithandwa sami Nyombika kubakithi bambi isandla sami ngasabi Nelanga loshona nginawe ekhaya sithandwa sami Sinengane nginawe igama layo Enzo
Mama ka Enzo kunhle wena Ohlala nami noma bathi mina Ungiyakhumbula dali mina ngena
Hey inkabi ngisondeza kuwena njalo malafi ngithembe lami ngiyakutshela ke ha hamba nami manu Nonyaphuma ke manje sengithatha indlela ngiyophanda mina ngulova wakho ke manje Bheka ke manje nazo ke inkabi seyihlinile gayu line phela sizibheka intombazi jobe enhle phela Ngithi cha nje uyimama ka Senzo ke nje yaphuma ke manje Ngithi sengiyaphuma ke manje nako ke inkabi Mthathu makhepa Mthathu umntana omuhle Makube njalo njalo wentombeni Ngikhulisela yena phela usenzeni phela
Lalela lana ngikucocela indaba Lalela lana phela mama Lowa manje ngithola uthando Lowa manje ngithola uthando
Lana kimi uthola umendo